Mama tocha yujogenda bamalayika bakwesunze nyo lunore rusoka kweze nakuwanana omuli esanyu n'ekiwumulo eriyo mwoyo gwo ntambula teryamanyi lunakurekiba nkaba n'amasiga mama teriyansangura intuka n'enguma kubanga kyoliye wasinga wade oli wala ondi wanumu mumutima gwo Katonda yakubumba mukwagala n'ekisa Tewali bakufaanana njagala ensi emanye ku bulungi bwo bamanye Katonda ye mubeezi wo Ntambula manyini n'omukwana tabula Nywerera ku kigambo ky'oko kwagala kulina Mu bibatu byonna fuuka omwandu w'ekisa Mama wange Unique